Amakhosi okuqala isahluko 8 verse 1. Khona uSolomon wabutha amalunga kwaIsrayeli nezinhloko zezizwe izikhulu zawoyise babantwana bakaIsrayeli enkosini uSolomon eJerusalema ukuba bakhuphule umphongo lwesivumelwano sikaJehova emzini kaDavide oyisiyoni. Verse 2. Onke amadoda kwaIsrayeli abuthana enkosini uSolomon emkhosini wasenyangeni kaEthanimi eyinyanga isikhombisa. Verse 3. Esefikile wonke amalunga kwaIsrayeli, abapristi baphakamisa umphongolo. Verse 4. Bakhuphula umphongolo kaJehova wetende lokuhlangana zo zonke izinto ezingcwele ezazisetendeni kwakhushulwa ngabapristi namaLevi. Verse 5. Inkosi uSolomon nayo yonke inhlangano kwaIsrayeli eyayihlangene kuyo babenayo phambi komphongolo behlaba izivu nezikabi ezingenakulothwa zingenakubalwa ngobuningi bazo. Verse 6. Abapristi bawungenisa umphongolo wesivumelwano sikaJehova endaweni yawo egumbini lendlu, indawo engcwelengcwele phansi kwamaphiko amakherubi. Verse 7. Ngoba amakherubi ayewelula amaphiko awo phezu kwendawo yomphongolo, amakherubi asibekela umphongolo nezinti zawo ngaphezulu. Verse 8. Izinti zazizinde kangako ukuba izihloko zezinti zibonakale endaweni engcwele phambi kwegumbi, kepha zazingabonakali ngaphandle, zisekhona lapho kuze kube namuhla. Verse 9. Kwakungekho lutho emphongolweni kuphela izibhebhe ezimbili zamatshe ezibekwa khona nguMose eHorebe lapho uJehova enza isivumelwano nabantwana bakaIsrayeli ekuphumeni kwabo eGibhithe. Verse 10. Kwathi lapho abapristi sebephumile endaweni engcwele, ifu lagcwalisa indlu kaJehova. Verse 11. Abapristi baze bangema ukukhonza ngenxa yefu, ngokuba inkazimulo kaJehova yagcwalisa indlu kaJehova. Verse 12. Khona wakhuluma uSolomon wathi, uJehova ushilo ukuthi uyakuhlala esigayegayeni. Verse 13. Ngikwakhela nokwakhela indlu yokuhlala, indawo yokuhlala kwakho kuze kube phakade. Verse 14. Inkosi yayisiphenduka yalibusisa lonke ibandla lakwaIsrayeli, lonke ibandla lakwaIsrayeli lalimi. Verse 15. Yathi makabongwe uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli owakhuluma ngomlomo wakhe kuDavide ubaba ukugcwalisile ngesandla sakhe ethi. Verse 16. Kusukela osukwini angakhipha ngalo abantu bami uIsrayeli eGibhithe, angikhethanga muze ezizweni zonke zakwaIsrayeli ukwakha indlu kuba igama lami libe khona lapho, kepha ngamkhetha uDavide abe phezu kwabantu bami u-Israyeli. Verse 17. Kwakusenhlizweni kaDavide ubaba ukwakhela igama likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu. Verse 18. Kepha uJehova wathi kuDavide ubaba, njengokuba kwakusenhlizweni yakho kwakhela igama lami indlu, wenza kahle ngokuba kwakusenhlizweni yakho lokho. Verse 19. Kepha wena awuyukuyakha indlu, kodwa indodana yakho eyakuphuma okhalweni lakho yiyona eyakwakhela igama lami indlu. Verse 20. UJehova uliqinisile izwi alikhuluma ngoba mina ngivelile esikhundleni sikaDavide ubaba, ngihlezi ehlani sobukhosi ka-Israyeli, njengokusho kukaJehova, ngakhela igama likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu. Verse 21. Ngimisile lapho indawo yomphongolo kukuwe isivumelwano sikaJehova asenza nawo baba ekubakhipheni ezweni laseGibhithe. Verse 22. USolomon wema phambi kwe-altare likaJehova ebusweni balo lonke ibandla lakwa-Israyeli, welulela izandla zakhe ngasezulwini. Verse 23. Wathi, Jehova uNkulunkulu ka-Israyeli, akakho uNkulunkulu njengawe phezulu ezulwini nasemhlabeni phansi, ogcina isivumelwano nomusa nezinceku zakho ezihamba phambi kwakho ngayonke inhliziyo yazo. Verse 24. Ogcine nenceku yakho uDavide ubaba lokho wakusho kuyo, yebo wakukhuluma ngomlomo wakho kugcwalisile ngesandla sakho njengokuba kunjalo namuhla. Verse 25. Ngalokho Jehova uNkulunkulu ka-Israyeli, gcina nenceku yakho uDavide ubaba lokho wakusho kuyo ukuthi akuyunqunywa muntu kuwe emehlweni ami ukuhlala ehlani sobukhosi sakwa-Israyeli uma kuphela abantwana bakho beqaphela indlela yabo ukuba bahambe phambi kwami njengalokhu wena uhambe phambi kwami. verse 26. Ngalokho uNkulunkulu kaIsrayeli maliqiniseke izwi lakho owalikhuluma encekwini yakho uDavide ubaba. Verse 27. Kepha uNkulunkulu yakuhlala impela emhlabeni na? Bheka izulu nezulu lamazulu alinakwanela. Pho kakhulu kangakanani lendlu encane engiyakhileyo na? Verse 28. Mawubheka umkhuleko wenceku yakho nokunxusa kwayo Jehova uNkulunkulu wami. Uzokukhala nokukhuleka inceku yakho ekukhuleka phambi kwakho namuhla. Verse 29. Ukuba amehlo akho avulekele lendlu ubusuku nemini, indawo owathi ngayo igama lami liyakuba khona lapho, uzowulalela umkhuleko inceku yakho eyakukhuleka ibhekene nale ndawo. Verse 30. Kulalele ukunxusa kwenceku yakho nokwabantu bakho Israyeli abayakukukhuleka bebhekene nale ndawo. Ukuzo sendaweni yakho okuhlala ezulwini nalapho usuzwile uthethelele. Verse 31. Uma umuntu ona umakhelwane wakhe athweswe isifungo sokumfungisa ebeseza ukufunga phambi kwealthare lakho kulendlu. Verse 32. Mawuzo wena ezulwini wenze wahlulele izinceku zakho kulahlo necala ubeke indlela yakhe phezu kwekhanda lakhe uthethelele olungileyo umnike njengokulunga kwakhe. Verse 33. Lapha abantu bakho Israyeli benqotshwa isitha ngoba bonile kuwe kepha bese bebuya bephindela kuwe balivume igama lakho bakhuleke banxuse kuwe kulendlu. Verse 34. Mawuzo wena ezulwini uthethelele isono sabantu bakho Israyeli ubabuyisele ezweni walinika oyise. Verse 35. Lapho izulu ivaliwe imvula ingekho ubabonile kuwe kepha bese bekhuleka bebhekana le ndawo balivume igama lakho baphenduke esonweni sabo ngokuba uyabajezisa. Verse 36. Mawuzo wena ezulwini uthethelele isono sezinceku zakho nesabantu bakho Israyeli lapho ubafundisa indlela enhle abayakuhamba ngayo uthume imvula ezweni lakho obanike abantu bakho libe yifa labo. Verse 37. Uma kukhona indlala ezweni noma kukhona isifo, noma kukhona ukhamuka, nesikhutha, nesikhonyana, nemiswenya, noma isitha sabo sibavimbezela ezweni lemizi yabo, noma kuyiphi inhlupheko, nasiphi isifo. Verse 38. Bese kuzwakala namuphi umkhuleko nakuphi ukunxusa, noma ngumuphi umuntu noma yibo bonke abantu bakho u-Israyeli, abayakwazi kube yilona lowo inhlupheko yasenhlizweni yakhe elulele izandla zakhe kulendlu. Verse 39. Mawuzo wena ezulwini, indawo yakho yokuhlala, uthethelele wenze unike ilona lo njengezindlela zakhe, wena owaziyo inhliziyo yakhe ngokuba wena kuphela uyazi izinhliziyo zabo bonke abantwana babantu. Verse 40. Ukuba bakwesabe zonke izinsuku zokuhlala kwabo ezweni owalinika obaba. Verse 41. Futho owezizwe ongesiyo wabantu bakho Israyeli lapho evela ezweni elikude ngenxa yegama lakho. Verse 42. Ngoba bayakuzwa ngegama lakho elikhulu nangesandla sakhe sinamandla nangengalo yakhe eluliweyo lapho ebeseza ukukhuleka kulendlu. Verse 43. Mawuzo wena ezulwini indawo yakho yokuhlala wenze njengakho konke lo wezizwe akhala ngakho kuwe ukuze bonke abantu bomhlaba bazi igama lakho bakwesabe wena njengabantu bakho Israyeli nokuze bazi ukuthi lendlu engiyakhileyo ibiziwe ngegama lakho. Verse 44. Uma abantu bakho bephuma impi kulwa nesisha sabo ngendlela obathuma ngayo bese bekhuleka kuJehova bebhekene nalomuzi owukhethileyo nalendlu engiyakhele igama lakho. Verse 44. Uma abantu bakho bephuma impi kulwa nesitha sabo ngendlela obathuma ngayo bese bekhuleka kuJehova bebhekene nalomuzo ukhethileyo nalendlu engiyakhele igama lakho. Verse 45. Mawuzo wena ezulwini umkhuleko wabo nokunxusa kwabo ubavume. Verse 46. Uma bona kuwe ngokuba akukho muntu ongonile bese ubathukuthelela wena ubanikele esitheni ukuze ababathumbayo babamukisele ezweni lesitha likude noma liseduze. Verse 47. Kepha bese becabanga ezweni lapho bethunjelwe khona, baphenduke banxuse kuwe ezweni labathumbayo ngokuthi sonile senzile ngokuphambeneyo saziphatha kabi. Verse 48. Uma bephendukela kuwe ngayo yonke inhliziyo yabo nangawo wonke umphefumulo wabo ezweni lezitha zabo ezabathumba, bakhuleke kuwe bebhekene nezwe lakubo owalinika uyise umuzi owukhethileyo nendlu engiyakhele igama lakho. Verse 49. Mawuzo wena ezulwini indawo yakho yokuhlala, umkhuleko wabo nokunxusa kwabo ubavume. Verse 50. Uthethelela abantu bakho abonile kuwe nazo zonke iziphambeko zabo abaphambeke kuwe ngazo, ubanike ukuba bathole isihe phambi kwababathumbayo